Zekati nafunye njogera njogera chimune cho chijja kugwa
chijja kugwa
tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siyafajinja nafunye njogera njogera chimune cho chijja kugwa
chijja kugwa
wali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siyafa jinja bireke birekane bireke bitumbire bireke bibubuke necho kijja kugwa maze banga kunsi ndabye ebintu ebinene ndabye ebyeralikiriza ebityemula emitimisa waliwo ekintu ekijja neweebuuza kyekinonye naye nnina enjogere wange tina ekyo kijja kugwa Goliyasi wantiisa nnyo naye ate wanswaza nnyo weewaana otya bw'otyo n'ofa ejjinja Mani, waguru wa buli kintu waliyo Katonda.
Mani,
kati mani, era mani,
mani,
waguru wa buli kintu waliyo Asinga. Erinnya lye
oyo
ye Yesu, yane ye Yesu, Yesu. Abali na kusasula Necho chijja kugwa Omuntu wafane ba muzika Chiba chiwede asigaza kuzukira
Necho chijja kugwa
Nebuduke misinde Chiba chiwede osigaza kusiba Obwavu bwe bukulu minyo Bela nesubi osigaza kugagawala Obwavu bwa tuluma Embera yatukabya na yetwatelera Olaba naffe twatelera Danieli mu bunnya bw'empologoma Zali nkambwe nnyo olaba n'ekyo kyaggwa Penina yajerega kana Yamukabya maziga Na ye yasirika Oli yazana
Necho chijja kugwa.